President Monson once said,
Tatal te fito ke taimi o tau whianga ngai ai me ngā hai whiri whakaaho. O wharai mehe apostolo ko Paula, o gau ke na maha uinga e tūtū i ihe lau maarie. Pe tau kanga ke o e tūtū i ihe kakano, he nāne pehe. Oua nā kākā i aki mōtolu. O kui kai whakakā i o tua, he koi au tūtū i ihe tangata, koi e te neutu whoki. He koi au tūtū i ihe kakano, te neutu ihe kakano he auha. Ka koi au tūtū i ihe lau maarie, tene tūtū i e lau maari e mō i tāngata. Pēka pau, oua, nā tau whiu he whai lelei, he te tau utu, i hono whai tau totonu, o ka pau he keke tau vaivai. O kuhinga tūtū i e lau maari e, ko pau ke hanga he tau ngai whakaukau, lea, mā ngahi ngāwe kotoa, o ake ki tau tolu ke tūnga whakaotua, e tau ngamātua whakalangi. Ka oku whamatala he wholofola, ko e kakano, ko nā tōla whakasino, pa whai kakano e tāngata. Pekune whakata e kakai ke tāke kina ki nau tolu ke he hori whakakano. Hori, hiu a, pe mohe mālohi o kakano, ka i kai whekumi, he wei whalau maarie, mi he lau maarie maaneoni. Ka pau he kai ke tau tokanga, e lawa ke whakata taha i eibi tāke kina ko ia mohe mālohi o kovi e maamani, o tāke ki tau tolu, ke tau wohi mai ngahe ulunganga kovi mo tae tokanga, e lawa ke hoko koha konga, tau doonga mo ui. Ke whahi eimi ngahe iibi tāke kina kovi ko ia, ko bau ke tau mui mui ki he whaino hino, nei whai he eiki ko palofita o soi sāmita, o kau ke tūtū i he lau maarie. Ko ia, oua nā mō whiu he whai lelei, he o mō ai e tu unga o ngāwe lahi, pe au tupu, pe mi ngāhi ngāwe i ki, ngāhi fu me ala lahi. Ke whai lelei i ho tau lau maarie, o kwe mau ia ke tau tuku ke mama o ia te tau tolu e loto kovi ko tau pe, moe i tā, moe liri, moe fe, o iho aki, pe moe rea whaka kovi, pa moe whasi-whasi kotoa be. Pea whakapatapoto ingahi aho moa ia i to o meteng mōtolu a ngahi mea tae maa kotoa be. E tau wako e wholwhola. O tau ilo o tu unha ingahi tala ofa kua whai eiki kia tau tau tolu he tau talonga fua pea bopou ia mo uianga tonu. Ko pau ke whawhanga ingahi tala ofa kua ia ho tau lau maarie pea ku omia manaklelei hano bopou iki tau tolu ke owana tau foi o au ke taimi te tau whianghangai e moe pole whaka aho e maamani o wha au ke mōre atu e ngai ulunganga, moe tu unga, mo ui tāau. O toi whakai ai e kakai ke lahiang he tūtu hui i he kakano. Ka te tau lapa whewe ke whapapau i utoni ki tau tolu e tau ngai whiri ke tūtu hui i he lau maarie ka ikai ko kakano. Nā pehe e pasen sāo si alipat sā mita. O gai ha laine whangatangata ko osu whai no i lelei mai e waha a tawha akio e eiki mo tawha akio e te hevolo. Ka pau te mou nofo i ta wha aki laine a eiki, tene tāke kina ki mou tolu, pe heikai ha mou hori ki whai kovi. Ka pau te mou whalaka ki ta wha aki laine o te volo, aki ha ini se taha. E mau ki mou tolu, e mālohi, o e toko taha whatau ere, pe ka pau, tene lava i ki mou tolu, heikai te mou lava whakaukau pe whakaunga i lelei, he kua more me te ki mou tolu, ai lau maarie o eiki. Ko i ai, ko tau whehu i whaka aho. O kuhanga nei he eku ngā ue o tukuau ki ta whaake o eiki, pe ta whaake o whiri. Ne whakatokanga e palofita ko molomona ki ono kakai, ki ono mahu inga e malawa koia, ke whakawhaike ke hei, ai lelei pe mihe kovi. Koia, ko ngai mea katoa pe uk lelei o kutupu e mihe o tua, pe ngai mea kovi, katoa pe uk tupu e mihe te evolo. He ko te evolo ko hawhiri e ke he o tua, pe kune whakawhiri ke a teia maua i pe. Pea kune whaafe imo whatawere i ke whaianga hala. Pea ke whaia mea koia o ku kovi maupe. Kai wakai, ko mea koia tupu mihe o tua o kune whaafe imo poupou i ke whailele i mauaipe. Ko pau ke tako ni i ki tau tolu e mama akalaisi mo e tākaua e laumare manoni ke tau ilopo ke tau toonga mo ui o ku iata whakea e ki pe ikai. Ka pau o ku lelei e tau toonga whakakaukau ko e wei whakalau maaria mihe o tua. He koe mea lelei kotoa pē, o ku mehe o tua. Ka o ka pau o ku kovi e tau tō onga whakaukau. O ku tāke kina ki tau tolu e whiri, ke oua nane whakaai ai ai tangata ke whai kovi. kuongo ki haku lotoa ka kai Afrika. O nga wiritaki mo fai verenga ke nofo e tafa aki o eiki. Neongo ngā hei tō kunga, fai ngā taa o e moui. Ka ku hoko e ni ihi, unau tāri e whahawhi ke omai ke kalaisi, ko māma, ke māmani. I ngā hei ui ke kuohiri, nā kua ahi ke hawodi South Africa. Ma ne umaua fai ngā maari e ke o muhango talabou o talua eiki, e na bisope, moe paisen whakasteiki, o ahi ke kautalabou mā mālohi kolomu. Nei tangane ia i he loto toa, moe loto whatau ki lalo, ne hā mihe o ngotaula eiki ko ia. I hena whakawhei ai kautala vohu mā malohi ke foki ke siasi. Ho tonga ina tala noa moe kautala vohu mā malohi ko ia, ne whatonga i ne hā pe mihona fofonga ai māma o i whakamo ui. Pa i e daimina tau ne whakafonu māma ki nā tolu kotoa ne i ai. Hana whakahoko no whatongia ki he otua, ke toko ni i ai vai vai. Hiki hake a ngahi nima o ku tautau ki lalo, pia whakamalohia a ngahi tui o ku vaivai, pene whakatuhi he to onga whakaukau a yonga taula eki ni ta whaake a eki, pene hoko kwa mea ngau he tau kupu, o eki ke whaafei ni ike he ke na whae mea tatau. Ia tau atari ne mga whakapa vahe wa noa vestol fitu, o kwa koi mea he eki e uhinga ke tūtu i he lau maarie mo mea o ku tuku ki tautolu ki he ta whaake o eki. O hangeko e ni, loto whatau ki lalo i he aoi o tuaa. Whamo oni ko tau omi mua loto mawhesi mua lau maari e whakato mala. Whamo oni ke si a si, o tau whakato mala mo oni mea tau mga ngāhi anga hala. Ke to o ke teki tau tolu ai huafa si sukala isi. Viritaki ke ngā we ke teia ki heiku a ngā. Whahai e tau ngā we ko tari ki tau tolu he paptaiso hino si a si, o te teu ki tau tolu. I he tau viritaki ke hoko, whakahoko ngā he fuakavani, ke tau nofo i he aoi o tua, kwa ni ihi, ko hake aki. Ko pau ke tataki hono manatu i ngā fuakavani hono tau ulunga anga. Ine whikau aki mua tau family, whikau aki mua ni ike he, pia tau tau te fito, kio tau wā fito utaki, pa mua whakamo ui. Nai fuatu e si sukalaisi, e si pinga ulunga anga hau haua, e lava ke tau langai, e tau toonga, whakau kau, ke tau lava whakahoko ngā fuakavani tau tapuni. Ne toko e whakamo ui, mihe ne mo ui, e tāke kina kotoa, tene lava ke tohu aki i. E ne tokanga mihono misio na whakalangi. Ka tātou te fito ke taimina e ahiai e whiri. Pe kono kau mui mui, lorotonga ene ngāwe i he māmani. Nengo ne i kai whaianga hala, ka ne mao e loto ma whesi mua lau maari e whakata mala. O whanu i he ofa ke tātou mai hewani, pa ki he kakai ko tau ape. Nā ne loto whātou ki lalo i he ao e tamai hewani. Whakawhisi ngā i hano whina ngalo, ka e whakahoko e whina ngalo o e tamai i he mea ko tau ape, o au ke ngatanga. Ne au peke mō meniti koia, ma mahi whasino mō whakalau maari e. I hene to o ai hia, ai whahinga o tangata. Pe tawhia i e taataa, mi hawa kotoa hono kiri. Pe nane wholofola, ki e tamai. Ke oua nā whai te rihau, kako koepe. Ko e kulo tū, i e tau whakau kau ki e tau ngai fuakawa. E lava ke tau mārohi, i he whepaki, me ngahi ngahau vela koia. Ai whiri. O mui mui ki he sipinga e whakamo ui, ka lava ke tau tūtoi i he lau maarie, pe nofo i ta whaake o eiki. Tau mana tui mua ai whaunga President Monsoni, e i kai to tonu ha mea ku mowhai, ka pao ku hala e mea ku mowhai. O kou whai eni i he wafa o sisu kalaisi, emeni.